Erga muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed aangootti dhufaniyaat yeroo jalqabaatii fi filannoon Itoophiyaa keessatti taasifamu inni marsaa jahaffaa wixata dhufu jalqaban. Gabaasa Heeder Meerdook Finfinnee irraa VOA'dhaaf qopheessite Tuujubee Horaatu dhiyeessa.
Kanneen daandii irra deeman duula hamaa Finfinnee keessatti gaggeessamaa ture innaa ilaalu amma gaariidha jechuudhaan Itoophiyaa keessatti walabummaan yaada ofii innaa ibsamu kan akkasii arginee beeknu jedhu.
ካሁን በፊት ባየ ነው ምንም ያየ ነው ነገር የለም በምርጫው
in the past ፍለኖ ኢላልጂሴ የሮ ደርበን ከሰ ከነከሰ ያርግነን በ ጅሬሚ ቃላዌራ ዮካኒ አይራ የሮዮ ኦከረከ እንደ ሞኒዱ አኒሩ ገሩ ፍለኖውን ከገሰናን ከነን ትሬሱ ጀሬ ነብደጣ አማ ወለቡ ማትጅራ ፓርት ላይ ሞርሚቱ ወለበታ አኒዱ ለፍለኖ ከገሳጁ ቢየቲ ዲሞክራቶ አፓቲ ጀኒ አብደነ ጀራን ውጣፈሉስቱ ኢትዮጵያ ከይፈት ummata sagalee kennu waggaa jaha keessatti miseensota paarlaamaa kabiyyoolessaa kaadhimamtoota 1800 kanneen paartilee 49 keessaa ta'an filachuuf gara wiirtuu filannoo dhaquuf jira. Kaadhimamtoonni aangii tokko akka jedhanitti ummanni sagalee kennu irraa hedduu kan inni yaadda'u misooma dinagdee siyaasaaf nageenya ilaalchiseeti.
Among the most important issues is that we should have tranquility and peace prevailing in all parts of Ethiopia.
Hedduu barbaachisaa kan ta'e keessa kutaalee Itoophiyaa mara keessatti tasgabbiif nageenya jiraachuu isaati jedhan. Walitti bu'iinsi naannoo Tigraayiif muddamni naannolee biraa jiraatus filannoo booda nagaa akka ta'u nan amanaa jedhan Toofiq. Kaadhimamtoota keessaa tokko ka ta'an Yohaannis Makonnin rakkoo jiru nan hubadhaa garuu rakkoolee jiru furuudhaan uummata keenya deeggarree filannoon itti fufuu qabaa jedhu. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa Tigraay keessaa humna federaalaaf humnootii naannoo gidduu jiraatus. Aangoo isaanii qabatanii turu jedhamee eegama. Qabsaa'onni mirgaa aangii tokko akka jedhanitti garuu seenaa Itoophiyaa irraa akka hubatamutti ennaa filannoo aangoon kanuma qabatee jiru harka tura garuu inni kun addaa jedhu.